Suuqyada magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka shaqeysta dhalinyaro iibisa moobilada celiska, kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka raadsada, balse waxa ay kala kulmaan caqabado ah in mararka qaar loo keeno taleefoonno la soo dhacay ama la soo xaday, iyaguna aysan ogaan karin. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta iibinta taleefoonnada celiska ee suuqa Cabdulla Shideeye magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay caqabadaha ay suuqa kala kulmaan, iyaguna hay'adaha ammaanka ka dalbaday in dadka soo dhaca telefoonada la soo qabto. Sidoo kalena waxay sheegeen in dadku ay mararka qaar ku dood geliyaan telefoonadooda, taasina ay dhibaato ku tahay iyaga.
Waxyaalo badan oo caqabado badan oo la kulmo jiraan, wali ku mid ah mararka qaar caqabadaha ninka daran weli in telefoon la ahaaday ama la gadaas telefoon la ahaaday inoo badan gadaata lankiishee weydiyookiin koe walaa aad gadaatay beesii taa ku gadaatay yamay la raayisa ani leeliki leeyi tandey lankii waa alaamad baa ka sheegnaa telefoonka alaamadan iyo alaamadan ingliis may la raayis waa dadka qaar in kasto tuugin oo aaminsan oo dad dhalinyaro oo insheed wadan joog shaqeysay oo wali ana qiraabiteen tandey markaan iyo caqabadooyinkaas iska jiraan in sheegada markaas amala walay dhigi kortay inta list jijiyo list dacwayay lankeed wala ku gaadi tin sheegada ka yareeyo magaaladu biinta dadkan badan yin lan wal ku gaadi meel ay ka sheenaan samada haqiiqatan markii lagu hadalo marka lankii meel mikiin kiirin wala shal gaadatena walaan isu lahaan hejeen ku gaadi marka meeler haysa markii list dacwayay ku dib lankii sheeng oo wala ku gaadi tiyada ka yareeyo lanka oo badashayna way toolay kamila ku baabaayeen aqabada nin ku doorna taase
ila dadan dhabaan dadka birshay dadko may buu ahaa in shaqada mobile ka dhin samay meel yar ilad ku leey ilad leey xalleeyo ilad xalleeyo ilad kale oo qarsanayd adina aragana diiras ilada samay la raayis injeeda iyo marwal liska galay mar taasamal goys adaa midan jaajir mobile ki musamee sad mobile ki jaajir ka musamees mobile ka iso dansinyada ki shaani jaajir goobada ka samayd shaashada bay ilad deer shaashada bay ilad deer markan may liki leeyo mobile ka shaashadiis faylay marmar meel qala laasu yahay jir dhaad meel kulul maano meel sir fili miis ku yarin sameysan ko meel raayis inchaada mobile sameeyo ya mobile meel raayis inshaan ino marka aad tuuga jiraan noqdo mobile din sameeyo markan mobile cilidiisu leey markaas ada aro ilidin oo leeyaraas mobile ka dinsan joogda markii lkin shano jaajir amal la ku xalliye jaajirgaas oo bad ku xalliye markan mobile cilid badan leey meel kulaan mobile inshaada shaashada meel gaday iyo saddex door amal gaday shaashada meel raayis sameeyin hayn od qaadan sameeyin hayn od ka sameeyin hayn iyo leeyinka markan neow may buu qabad dartan ka turno meeray farsamayaalka mobilada wala ka soo meeray farsamada wala soo biyaan qabad kood haysta taasu
falcelin dumay buu bil madal ana aad mobilki aad ka tusi furnaay ma mobilki furno oo gade oo mise mobil furno oo gade